know ya.
Silali tankizimata kitandani na mwona meka amenuna amechachama eti kwa nini ni mkoseshera kama we bado na kinyango jua huku kinanisuru kweli ni si muongo nateseka tamani ni tubu nikilala naota unanimwagia tindikali ashtuka na ogopa jasho lanitiririka silali matatizo tindu wote utamu tuliupataga matatizo muda wako hata wangu liutumiaga nilivu kwa chakuridhia moyo ulikunja likunjia imekuwa tabu tankisinzia naona sura yako inanijia ama tuseme mwenyezi amepanga kunikomesha ili nikipata mwingine nisidiliki kumtesa nikilala naota naota unanimwagia tindikali ashtuka na ogopa jasho lanitiririka silali
mana nikilala tu 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 nikilala tu 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 nikilala
ota unanikimbiza
nikilala tu
unataka kunichinja
nikilala tu
nikilala
nikilala tu
nikilala
Oh,
I need to cool myself.